Ngicela nami ngifeze nami ifiso zami lomhlaba uthanda ukuhlamba bheka udaka uyahluleka abangani bayamhleba nkulunkulu ngicela ungisize mdali ngicela ungisize nami ngifeze nami ifiso zami lomhlaba uthanda ukuhlamba bheka udaka uyahluleka abangani bayamhleba nkulunkulu.